Yes. Loco, ey. Yeah, loco ni moto, loco ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheke mangoto. Loco ni sa, loco ni moto, loco ni safi. Loco ni moto, loco ni safi. Loco ni moto, loco ni safi. Loco ni moto, loco ni sa. Yeah, loco ni safi. Na luku si wachi. Umati na uliza mahali na toa hizi luku ni wapi. Sa zingine ni taki. Juza duka si taki. Sa zingine ubadhi ya makari ya kobora luku ni safi. Primoli kwa ni tafi. Tukiboni manati. Sikonga piga Hanson na Masahara nkidunda mapati. Sa ikipiga marashi, lazima ikue warachi. Na misi tambui mambono onyesha fugesi kidole chakati. Luku ni safi na choma kabasi. Iswaga ni classic na kuanga true. Osema I'm lucky juvle niko kazi. My friend usafi ni hali ya juu. Versace, Jinare na mbati, jamisha kamati, washoni mafu. Mangeuswa wataki, bavle na wakata, nka movie ya ngwati. You know how we do. Luko ni moto, luko ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto. Luko ni sa. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto.
Kile luku ni moto zini wasafi zimanishi ya simba. Mikujanga na lethe metoka Kongo wananitamo kilimo bimba. Iluku inafanya mademo moshada na Nairo wanataka mimba. Nazidi kuchimba wakitaka yomiti na kujana timba. Juluku ni safi nimechafua baki ukidakuwa ngware ni kutoi market nikichagua. Swaga balathe kondreza na lambi sikufu salami ya ni fresh kama gun fashion killer ni mimi the wanna become. Sichomi picha nikitoa album cheki hawa wanatwe kudunga kamimi but mini wa kwanza Adam. Sizi korong kachini ni Nike labda nikiwa na wakadinali manoti kwa long. Shingo ni ICE ya witeki ni internationali. Tututu Somali kaliba ni kali. Tabidi wapunguze ipu paka fali pewa seti mali. Jumiro lingi na madem geti kali.
Luku ni moto. Drivi na chesa kama mawakambo sija shinda loto. Nataka shori katali yao yando. Luku imeketi. That's why in my city they calling me Rambo. Buda si cheki. Vile miudunga ni kama singano. Kali done told me we gotta go get it. I told him my nigga you know how we do. Ini ya marafa wadunga mandula za tao na fujo na wana jidu. Bogi ya drift pa ijafika bay na wamekazana. Bado ni sawa acha ni chome ni rudi kuchana. Kani kutema buda mini master. Mi wanga bombo ata kushinda rasta. Mini disaster vile na tafta cash ni kani kokasta. After buda na senti kimoja cause I am the man and I already told you. I am a soldier beach boy to get to my level you gotta be bolder.
Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni sa.
Luko ni moto, luku ni safi. Piga mafoto kipaparazi mepiga pasi. Luku ni jasi, sura ya kazi. Design imepanda mpaka majuna tolewa na ngazi. Luku ya wera, cheki bado na wabeba kaka magera. Shure amebeba kivera, amezificha kwa dera. Ametukosea lakini human is to era. Msape kihela, lakini kiluku omera.
I be so fly, so fly. You know I be so high. You know I always get more life and more likes, yeah. Alhamdulillah, Johnny me for right.
I got that wet, I got that drip. Come dip in my sauce. So many flavors, I got them flavors. You can trust me, baby. I'll keep it wet all night. Have you up all night. Get your swag right. Dior Chanel, right? Put you on the flight. You ain't heard of. I'm your favorite drug. Get you super high. Just don't fall in love, cause I ain't the one. Yeah, let's keep it player.
Keep it true.
I'm loving the vibe. That look in her eye. Cause you keeping it real. I can't even lie, you giving me vibes. Giving me feels. Your love is like a summer breeze.
Luku ni safi ni jenge ka sling tu kwanza ni pige kamboto. Na nilifika bay ni ka import juwaga sidungi za local. Ukunje na pressure mangoko dilo na shino mekesha kwa soko. Kwa food Dior trada ni na ball last ya sema niko msoto. Kitaka kuflex kusonga na best juluku na piga so kama the rest. Kifika kwa best wana respect juvle ni medungu tajwa mindo guest. Weche kivaz illuminati menye nadunga nafanya unakat. Fanya research buda relax yangu inakuja na feel na touch. Ligi na cheza ya mess ya kuna siku mina rudi ya jezi. Na kwa chaku drip siwezi why. Jwa mimi ndo mama mlezi. Kingari ya suit kishenzi. Ey, jwa mimi ndo mkurugenzi. Agenda ya leo ni Fendi. Na tunapita na walio wengi.
Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, Luko ni safi. Luko ni moto. Luko ni safi. Luko ni moto. Skuje kwa soko pia kama umesota atuna masa za kupima kagua. Hapa ni mboka na piga flip popa, hakuna kukopa so bitha nunua. Pige mayelele wengine wololo jukani luku situshai uwa. Kama una kwanga umepiga kifollow so cheki mafoto zo kwanga kishua. Na piganga trip, luku, luku, matisha na web. Na kama yeluki jatosha sinafananisha na kick. Nikute na bima mbakati, luku na piga zawati. Na mbaka ni choko zewati, chuluku na piga ni safi. I wasn't going to kill it again, but part of me though I had to bring it back. Cause some of you don't understand Swahili, so pay attention just before you react. I know you wondering what we'll be talking about when they're saying that luku ni safi. Luku is drip, safi is clean, there you go. Now is you happy? Feeling like a Mac, ooh baby. And the way I swag's too crazy. Feeling on my tattoos, my strip drip, but a nigga never rock. Fugazi, chilling on my lap, two ladies. People really digging I move lately. Cause I walk nice and I talk nice, why you think I'm doing this for? Fuck you, pay me. Wanna give a shout to my homeboy Kata, don't boot force to my homeboy Steph. And I can forget about my homegirl Saru. Brick what they do, y'all know we the best. And I'm too famous to stay low key. So when I pull up, they gon' see all the ice on my neck. Them another nigga pulling down a mullet, Papa Jones on my KOB. Look on the moto, look on the safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So figa my photo, figa manjafi. Check in my goto, look on the sa. Look on the moto. Look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi.